Banange obudde bwe bwo obudde bwe twalagana walero walero tulage namba ye mwana kwenzijukira ng'okyali mu biseera by'obute byedda walina omuzannyo mungi nnyo ate era walina mwekyekyo saakirowooza nti olivaamu omuntu w'ekkulanga lino Katonda yebale laba wenna bunyiridde nofaanana liri ejjenjetto wabula ensi eno yatengeri gy'osazeewo kujoyanjule muno ey'onkubya eggoolo kampi tebakulu bannange bajje balabe ensonga eno tugitaanye tukole n'entegeka tulabe ensonga bwe zinaakwatwa olololo mpulira kigudde wagundi ne badduukirira enulu leero kunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulabe bannange omwana leese munneewe bannange obudde bwe bwo obudde bwe twalagana era w'abakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze butatuswaza ne mujje mulabe wammwe bannange obudde bwe bubwo olunaku lwe twalaga omwana zikusooka ne zitakwebereka kino saakirowoozaako nga bansekerera obwedda nti ndifumbiza ddinzeye kati mwekwekule wamma gwe taata w'abaana ensonga gye ndikakafekye gwe teweesetula ate gwe senga w'abaana nkwesiga kye ndi okimanya ekyo luno olweza lwanoga bannange obudde bwe bwo obudde bwe twalagana era w'abakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze ne mujje mulabe wammwe obudde bwe bibi olunaku lwe twalaga omwana essanyu okubuluba nali bula okunzita leero nze bannange laba ebintu bye baleese okwenkanankane obungi buti mutulanze ki muwala wange mwana wange okoze ekyafaayo obungi muno emikisa nkufikirira gyonna ozaale n'abaana mpulira kigudde wagundi ne badduukirira enduulu leero ogunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulaba abange omwana leese munneewe bannange obudde bwe bwo obudde bwe twalagana tulabira w'abakulu bannange